aibu mimi. Hata nicheka lokole, unanijua mchokos. Napenda kukutania toto chuchu kons, kwa ndani na finya kukulisha kwa mapos. Oto na kupulizia ukina chatotos, na nyata kufanya mana mimi bila wewe kama kitu, bila pepa simtaki mwinginewe, mana kwako donadeka. Bado na kupenda, 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 bado na kupenda.
Monster like a monster, and this is the good monster.